CK Music Promos
Ames Music.
Whoa.
Drop Diesel.
Campan. Chick China.
Did a boo.
China password.
Commissioner.
Kuchada mchana.
Run down. Abaneka 50 wakwana. Itabarupanga kutivangana. Tafuaishana vari abadana. Ababwiru mwale tipangana. Devu fituri wakumachen. Shapka sapa kumaten. Tuma titi dimuzen. Olope jano pen no ken.
Hey. Wapya twaisa buruto. We bango tufwele buruto. Eko kemula kembo. Bele distance, elefani kebi kebo. One is green, kuku twada kumpashi. Two, eight, gun point, two, eight, three. Eta tuna kwata kumpashi. China passwords, Z, pashi. Nango tuwarira tawa tutararika. Lomba wada peru wabena watu tanarika. Wali shansha nangu vase kata tuwa tarareka. Don't care about us, yes, wakanika.
Tuna tumpu inga kalulumu chenjeri. Shifta fwaya lumu kumutenderi. Ila kangani kumutenderi. Sipe lulu biro katenderi.
Chantins tora kambani kubolta. Tatuwa talareka backbone bolta. Koneka fula futa kapini ndora. Ama chiki chirangwe langa dola.
Sign sign mwenzo ni mfwa. Utandore sana wino ni mbwa. Naripunga na balasi. Quick it shop shop fast.
You send a window, got here your man. Petitas and a song with your man. Bombo get at work on your man. K.O. Boom, come with that your man.
Got we then go tens on a kisha. I've been in a few more push.
When you got told them, paid in a shisha. Man upon that I'm upon a yan shisha.
On a level commission a F. Only fund we have a level.
Tocha kukula di kamumbwa. Funya peo swatia kumumbwa.
Wafuiri oku fange mpemfu. Without ina tumu na fuko fiwezu.
Nanguva diranga moto katatushimia. Mumatumba nanguva pianga loji tatushimia.
Buta tu buta babuta. Shima fumu efu ni boma. Njapa suma pa kwa ito light. Plasi sese ni pari chora uti. Ule mutina inenda fika. Eno bari pili shemu nenda pita. Aka mutita kakakwishi. Kumu ni aponga tawakawishi. Kampani nafika piyamo. Na makizu kuchira piyana. Lega mekire woi kiwita kula. Siuta uishi ina shikula. Tatu wata woi nga pana mwansa. Tura kukuma kolefu mwana wasa. Bela takawa murikuru. Nani mukemu nine beta shikuru. Umishona F-Trela bo. Bapondo beka beka babo. Lasera Savage Kampani. Natula Kampani. Bus Kenzo.
Kenzo
Ela Vash Esther. Enja Tuz.
Tuz
Tuz Tuz Tuz Esther Tiz. M-Boy Swagga. Junior Kenzo. Fox Nation. Daddy Pupu. Katorona Johnny. Bakampani. Josh Kesha.
Wow. Bus Kenzo. Makef. Tuz Tuz Jaduz. Dora Kampani. Dropa Filimba. Official. Babandanji. Don't cheat. Charlie Sid. Bigira Sinami Mona.
Ains